Abibi okwerinda ku checkpoint ya magye ga UPDF e Pakwach bagumbyemu obwala bannansi b'e Congo bataano ababadde ku lugendo nga boolekera mu kibuga Kampala oluvannyuma lw'okugambibwa n'ate okukuta ne beesogga mu Uganda okuyita mu zippanya n'ekigendererwa eky'okwepena ebiragiro eri ku by'entambula ebyekuusa ku kirwadde ky'Ebola. Abateeberezebwa bano bakwatiddwa oluvannyuma lw'ebyokwerinda n'ate okutemezebwako nga batambulira mu mmotoka y'obwannannyini okuyita mu district ya Pakwach awatera n'ate okukozesebwa abatambuze abava mu bbendobendo lya West Nile okudda mu kitundu eky'omu masekkati ga Uganda. Achila Tribe amyuka RDC we Pakwach yakakasizza okukwatibwa kwa bano ng'agamba nti abataano bano bakutikkibwa bazibweyo ku butaka ewaabwe mu DRC wakati mu kugoberera ebiragiro bya gavumenti ebigenderedde munate okutangira okusaasaana kw'ekirwadde ky'Ebola ku nsalosalo. Okusinziira ku type okukwatibwa kwa bano kimu nate mu kaweefube ow'okulwanyisa abasala ensalo mu bukyamu era nga wetwogerera bino bangi basse bakwatibwa era ne bassibwayo mu ggwanga lyabwe. Ono yayatudde nti okuva nga lumo mu mwezi guno ogwa June abakongo abawera 39 abeesogga eggwanga mu bukyamu be baakakwatibwa era ne batikkibwa okuddayo ewaabwe ku butaka.